baje muye uri wanja kala bala benga mudikida
abakasa bakumaze batera kusandika kimwe manya
Kawereza buli mwami ali wano nga mukyalawo we wazze naye mu ndongo muno wamulese mu ndongo buli mukyala nga omwami wo yakulese waliko omukono tulabe mugambe thank you baby thank you sweetheart thank you honey mwa 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 mwa
Chinawe amakoga mwiva kale ya tawani rachi okukumile misi umyo ebichike likalika nawe sasure mpange mula vila kufe moita mikwano joe geji tuaga na mwaba fe ndara kunda mwakukongole potio na epanyo
Okay.
wesigudde nnyo jjukira b'obonyeebonye n'abasajja abaguma tetutera kusangika bannange.